Muda mwingine na wafikilia wanapenda kusema ya wenzao. Wakati yao yanawashinda ila ya kwao ya wao wao. Kila kitu nikifanyacho mimi kina wakera wao wao. Riziki anagawa Mungu wasubiri zamu yao. Wanaumia nikipanda wao wanashuka down. Na mimi nafunga mikanda ni Molando ananipa crown. Waache fanya yako we, wakichoka tarudi kwako we. Pambana chaka kwa chaka we, wakomoe, wakomoe. Wanangwe,
we wanangu, wanangu we.
Wanangwe,
wawiole na kabwe we.
Wanangwe,
wasimike na zogo we.
Wanangwe,
wote wanangwe.
Wanangwe,
waiunga malizi we.
Wanangwe,
airporti mafiati we.
Wanangwe,
wailemi wanangu we.
Wanangwe,
wote wanangwe.
Zake lazima keshe nae. Hadi ajaze show zake lazima loge hae. Kurekodi ngoma zake producer keshe nae. Wakikucheka cheka nao, wakikusema sema nao, wakikuchukia chukia nao, kula nao cheza nao. Wakikucheka cheka nao, wakikusema sema nao, wakikuchukia chukia nao, kula nao cheza nao. Waache fanya yako we, wakichoka tarudi kwako we. Pambana chaka kwa chaka we, wakomoe, wakomoe. Wanangwe,
we wanangu, wanangu we.
Wanangwe,
wawiole na kabwe we.
Wanangwe,
wasimike na zogo we.
Wanangwe,
wote wanangwe.